Ni mu gitondo ahagana saa 5 iyi mashini ihindira ifashishwa mu bikorwa byo gutabara abantu bagwiriwe n'ibirombe ni mu mudugudu wa Kamatongo akagari ka Budakiranya mu murenge wa Kinzuzi rurindo mu majyaruguru y'u Rwanda hacukurwa amabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa gasagireti ku musozi wo hakurya yahabereye impanuka hari abaturage benshi bategereje kubona imirambo yababo muri make bari mu kiriyo
impanuka zabaye hano None abavandimwe bacu ntabo twigeye tubona kwa twabwiye ati mwarese tukakuramo abantu
ntageze inaha ejo sasa zamanwa ikifuzo cyacu nuko mwakuramo abantu bacu tukababona byibuze tukabashingura tukamenya ngo twashinguye abantu bacu
umukecuru Dorothea Nyiranshimiye Imana wo mu kigero cy'imyaka 60 yahaburiye umwana we Jean Claude bakunda ufite imyaka 18
turi hano gucya twarahi hariya bigeza saa 8 z'ijoro baratwirukana turataha tugarutse mu gitondo nka sambi
bwana Yevodime na umuyobozi mukuru wa mine ya Rutonga ishinzwe ubucukuzi yabwijwe irya Amerika uko bamenye amakuru y'impanuka
ejo wa gatatu mu masaa 6 n'igice abakozi bacu bakorera kuri tano iri hari hirya babonye umuntu aje yakomeretse abatabaza ababwira ko yakomerekeye muri itano ati harimo nabagenzi banje
abaguyemo bose hamwe n'abantu batanu bo mu mirenge ya Masoro na Murambi bakimara kumenya makuru yabagwiriwe n'ibi birombe bahise bakurikizaho ubutabazi nabwo butoroshye bwana Yimena yadusobanuriye ko byarimo bikorwa
icyaka ni kiza gukurikiraho ni ukwegura cyakibuye cyagwiriye abo ngabo turaza kucyegura dukoresha ibikoresho byabugenewe nidushobora kucyegura abo imirambo yabo tuyikuremo
Ubutegetsi mu nzego z'ibanze bufatanyije n'abacukura amabuye muri aka gace bahuriza ko abaguye muri ibi birombe bacukuraga mu buryo bunyuranyije n'amategeko ijwi rya Amerika yashatse kumenya impamvu nyamukuru ishora abaturage bo muri aka gace muri ibi bikorwa kandi bishobora kubatwarira ubuzima
abantu bacu rero ni uburyo bw'ubukene
n'inzara
nta mibereho
n'inzara
rwose wajya kwiba uzi ko bibujijwe n'inzara
Kuri bwana Théophile Bende umuyobozi w'umurenge wa Kinzuzi akavuga ko ibyabaye byagombye kwigisha abandi bahirahira mu gucukura mu buryo butemewe.
Mu byukuri hano bahagaragaye isomo iyo ubucukuzi bukozwe mu buryo butemewe no kubahiriza amabwiriza ajyanye n'ubucukuzi biragorana bigatuma rero bivamo ingaruka zo kuba bayahura n'impfu zitunguranye nk'izi. Bityo twaba tugira inama abaturage bacu yo kutishora mu bucukuzi butemewe ko bagombye kugana ubucukuzi bwemewe kuko dufite hano kampani icukura mu buryo bwemewe n'amategeko
ubuyobozi bwa mine ya Rutongo bukavuga ko iki kirombe cyagwiriye abantu cyari kimaze imyaka ibiri cyarafunzwe kuko abacukura batemewe bari baracyangirije hafi yacyo gatari ko haracukurwa ubwijwi rya Amerika yateguraga iyi nkuru ubutabazi bwari butararangira ariko hari ibyiringiro byo kuburangiza kandi neza
icyizere kirahari ahubwo barasohoka mu ryari nicyo kibazo kuko turi kubabona tubari hafi ubu murabona ko hashize hafi amasaha 22 turi mu butabazi nitugira umugisha ejo byakuye kugera twashoboye kubakuramo
utereye amaso ku misozi ya Rurindo mu mirenge ya Kinzuzi Masoro n'ahandi ubona ko abaturage bayitaganyuye bashakishamo gasegereti yo kugurisha François Habakubaho w'imyaka 44 y'amavuko atuye muri aka gace Umubyizi washobora guhembwa amafaranga byiburi 1500 ku munsi yacukuye amabuye y'agaciro mu buryo bwemewe yatubwiye ikinyuranyo no gucukura mu buryo bwa magendo
Ikibazo kirahangaha kinakurura abakozi kugirango bajye gukora bitemewe n'amafaranga make ya kampani itanga
Kampani baha amafaranga angahe
Twandikiye 2000 ariko ntubibona
Ayibona nangahe
Iyabaye menshi ni cyatanu kandi byitwa ngo namabuye y'agaciro kandi hanze ugize amahirwe kukajyana gusanga guhaya amafaranga hejuru 25 ikiro kimwe
nubwo bamwe bapfa bazira gucukura mu buryo bwa magendo abandi bakorera mu makompanyi niho bakesha amaramuko twavuganye na Munyaneza Boniface w'imyaka 45 wari na mugenzi we Nsengi yumva Bonaventure w'imyaka 55
ni gitoro rutare ninge wahanze ahangaha gukira abone ikorosi iraha ubu tubigezemo hano imbere dushakisha amafiro
no kubwira abano bantu bacukura mu buryo butemewe n'amategeko bakabicikaho kubera ko iyo habaye nk'ingaruka usanga imiryango isa nk'ibihomberamo kubera ko bacukuye mu buryo butemewe n'amategeko
ubutegetsi mu nzego z'ibanze butangaza ko butari ubwa mbere cyangwa ubwa kabiri impanuka nk'izi ziba gusa bukemeza ko ari ubwa mbere hapfuye abantu 5 cyane kandi ko abandi 3 bari kwitabwaho n'abaganga kugeza ubu ntihagaragazwa umuntu ku giti cye cyangwa kompanyi yabigura aya mabuye acukurwa mu buryo bwa magendo Hirya no hino mu Rwanda hakunze kumvikana impfu nk'izi ahacukurwa amabuye y'agaciro, ahaheruka kumvikana ku mubare munini n'ikinazi mu karere ka Huye, aho abantu batandatu baguye mu kirombe. Leta ikabura bikarangiraho bacukuraga hahinduwe irimbi ryabo. Bagira ubusajwi rya Amerika mu karere ka Rulindo.